bali bemizimu yo era iwiri
iyo
ndipo era omwewo unamusogolera Simeoni usiku uja kapena mauja kwa Khristu wakusogolerani inu pano usiku uno kwa inu mukumbira lonjezo la mzimu oyera ndipo iye ali wokakamizika basi kwa inu monga momwe iye anali kwa Simeoni chimodzimodzi kwa iye ndi mulungu ndipo iye ayenera kusunga mawu ake. Ye ine ndikukonza kumuona Simeoni iye ankalakalaka iye ankagumba kuti amuone Khristu iye anakhulupirira chimene mawu a Mulungu anali atanena kwa iye zinalibe kanthu zomotsutsa ankanena iye anakhulupirira mawu a Mulungu panali kulirira mu mtima wake kuti amuone Khristu ndipo iye anakhulupirira kuti iye akanadzatero monga Davide anati pamene chakuya chiyitanira kuchakuya ambira inu mkati muno mumakhulupirira mu madziso a uzimu ndi choncho inu kodi inu mukhulupirira mu madziso a uzimu chifukwa chimene chomwe inu mukukhulupirira mu madziso a uzimu tikutsimikiza kuti alipo madziso a uzimu pamene ife tinakwera ku Amerika ife tinawapeza amwenye achimereka iye anali akupembeza china chake dzuwa mwezi ndi chilengedwe chifukwa mwa iye iye ndi munthu wokhalapo ndipo iye ankadziwa kuti iye ali naye womupanga kotero panali china chake mkati mwa mtima wake wa umunthu chinkayitanira kuti azipembedza izo zili kwa wachivunda aliyense mukhoza kumapembeza galimoto yanu ntchito yanu nyumba yanu kapena china chake inu mudzapembeza china chake kotero ngati pali fano liliyonse ndi chosamiro ndipo mulole yesu khristu atenge malo oyambirira mulole iye akhale woyamba wa zonse ndiye njala kuya monga Davide adanena pamene kuya kuyitanira kukuya papokoso la madzithi amadziwana tsopano kuya kuyitanira kukuya mwachitsanzo ichi ngati pali kuya mkati umu kukuyitana apo payenera kukhala kuya koti kuyankhire kukuyitana kumeneko mwina mwake ine ndidzipange ndekha kumveka monga chonchi ndine wokonda kwambiri wachilengedwe ndipo kupita mutengo ine ndimayangana kulowa kwa dzuwa ine ndimamba nyama zikufula mu nkhalango mayi wanga ndidzeka mmwenye kotero ndi pali china chake cha izo kumagaziro anga kuti ine ndimakonda chilengedwe ndipo pamene ine ndimva kuyitana kuchokera mu nkhalango pali china chake chimayasa moyo wanga pamoto ine sindingakhoze kuchitira mwina uno posachedwapa ine ndinali pamwamba mu Colorado ndipo ine ndinali kuyimirira pamwamba pa phiri ndipo ine ndinali kuyang'ana mayi wa mbungu wamkulu pamene iye ankabweretsa ana ake ang'ono kuchokera mu chisa ndi pamapiko ake ndi kuwakhazika iwo pansi mu msipu wa mauzo ndiyeno iye anawulukanso kubwerera pamwamba pa msonga pamene pa mwala wautali kwambiri umene iye akanakhoza kukafikirapo ndipo iye anakhala pansi iye anayamba kuyang'ana chabwino ine ndinali kuyang'ana kupyolera mu zimagalasi zoyang'anira zanga kavalo wanga anali atamangiridwa ku mtengo ndipo ine ndinali kuyang'ana ndipo ine ndinati ambuye ine ndikuzikonda izi ndipo izo zinkaoneka kwa ine kuti ine ndimakhoza ngakhale kununkhiza ngati inu munayamba mwakhalapo pafupi ndi chisa cha mphungu ndipo izo zimamanga icho kuchokera ku mitengo yakuthwa ndi zinthu ndipo mphungu zosauka izo zinali kuyenda chabe pa zisonga zimenezo ndi minga izo sizinali kudziwa kanthu kena kalikonse koma tsiku lina mayi mphungu anatambasula mapiko ake ndipo iwo anaponda pa mapikowo ndipo anapita m'musi tsopano ine ndinayang'ana patira anatating'ono timeneto ndipo ito tinali kungokhala ndi chitsitsimutso cha chipendekosite ito tinali kumangothamanga tozungulira pa udzu wofewa umenewo kumangotolapa ndi kumajombana pamwina ndi nzake ndi kumalumbirana pamwina ndi nzake momasuka basi monga ito tikanakhoza kukhalira ine ndinaganiza chabwino ndikokulondola tsopano apo zili monga munthu muchisa chakale cha dziko saziwa kanthu koma icho chimene mdierekezi angakhoze kumupasa iye koma tsiku lina mulungu anamutolapo iye ndikumukhazika iye pansi mu mtsuzi wa msipu wobiriwira oh momwe iye amasangalalira iye ndi womasuka palibe kanthu komupwetekayi ine ndinaganiza chabwino chifukwa chiyani tinthu tating'ono ito sitikuchita mantha ndikudabwa ngatiro tikuzindikira kuti kuli ankhandwe pafupi omwe akanati awatole iwo koma pakapita nthawi iliyonse iwo amakhoza kuyang'ana mmwamba koma iwo amkuluyo anali atakhala pamwambapo akuwayang'anira iwo ine ndinaganiza chabwino mayamiko akhale kwa mulungu ndikokulondola iye ananditenga ine kuchokera ku chisa cha mdziko ndipo iye anakwera mmwambamwamba mwaulemerero wakhala pamwambapo akuyang'ana pa cholowa chake kuti aone kuti palibe choopsa chilichonse chikubwera ine ndinaganiza ngati nkhandwe ikanati uyambe wopita chakwa imodzi ya mphungu zazing'ono zija iye akanati amukwapule iyeyo mpaka kumupha. Ine ndinaganiza ndikokulondola nsiyensarana ayambe kutsatira pambuyo pa okhulupirira ndipo iye ali naye Yesu Khristu pamanja ake ndikokulondola ila nsiyeni iye atenge. Patapita kanthawi iye anali kuyang'ana mutu wake waukulu wachifumu ukuyang'ana pozungulira. Iye anali pa thanthwe lapatali kwambiri imene iye akanakhoza kulipeza chifukwa iye amakhoza kuona kulikonse. Maso ake akuthwa mphungu akuyang'ana. Ndipo patapita kanthawi ine ndinamuona iye akudzusa mutu wake zolera mu zoyang'anira zanga za mphamvu khumi. Ine ndinamuona iye akudzusa mutu wake ndikuyang'ana mozungulira. Iye anali kukubiza mpweya. Ine ndinaganiza ndichiyanicho? Kutali komwe kumpoto mpoto unayamba bingu linabingula. Iye anatulusa mfuu ndipo pansi kupyola kumeneko iye anapita anaponya pasongolo mapiko akulu amenewo mpaka kuthengo la mauzulija. Ndipo imodzi iliyonse yati mphungu tatimwena tija inathamangira kumeneko mwamsanga kwenikweni. Ito tinali titalangizidwa mwina mwake asanachoke pachisapo. Ito tinagwirisa timapazita awo tating'ono munthenga momwemo. Anaponyera kama zawo zazing'ono pansi mulomo waung'ono kukowesa iwo pa nthengazo. Ndipo iye anakwera ndi guluwiro la mphungu pa mapiko ake ndipo anapita molunjika basi kupyoza mphepo imeneyo ikomba pafupifupi mailosi 50 pa ola pamenepo kupita mpaka mu mphanga ya thanthwe. Ine ndinalira ngati khanda. Tsiku lina la ulemerero pamene chisisimuso ichi chiti chidzathe, iye adzabwera kuchokera ku ulemerero kutambasula mapiko ake akulu ambavu. Ndipo mphungu zazing'ono zidzalumisa milomo yawo mkati mmenemo ndikuwulukira kutali kupita ku ulemerero. Ndi iye kuya kuyitanira kukuya. Ngati kuya kukuyitana pali kuya koti kuyankhe. Mwakuyankhula kwina pasanakhale mtengo woti umere pa nthaka panayenera kuti pakhale nthaka yoti umerepo poyamba. Mulungu sanapange konse mtengo kwa dziko. Iye anapanga dziko kwa mtengo. Iye anapanga dziko ndipo analamulira dziko kuti libale mtengo. Ndipo dziko linali kuyitana chotero mtengo unabwera. Pasanakhale chipseze pa msana wa nsomba panalibe madzi oti iyo zisambiramo. Chifukwa chimene iyo ili ndi chitsetse ndi chifukwa panali madzi kuti iyo zisambiramo kuti zichigwirisa ntchito icho. Chilichonse chimenecho tili nacho ndi kwa cholinga ndi kwa chifukwa. Kuno nthawi ina kale ine ndinali kuwerenga pamene nyamata wang'ono amadya zofutira za pensulu. Iye amadya labala iliyonse yomwe iye akanakhoza kuyipeza. Iye anati angakhale pedulo la panjinga. Ndipo iwo sanali kudziwa chimene chinali cholakwika ndi mwana wang'onoyo. Kotero iwo anamutengera iye kuti akamupime kwa dotolo kuchipatala. Ndipo atatha kumupima iye, iwo anapeza kuti dzupi lake laling'onolo linkasowa salafa. Ndipo salafa ali mu rabala. Ndipo iye anali kudya rabala kuti apezemo salafa. Tsopano ndizi apa mbetsani izi. Apo panali ngati munali china chake mkati umu choyitanira ku salafa. Pamayenera kuti pakhale safa woti ayambire kuiko iye asanayitanire. Ndiona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano pasanakhale apo pamene kuya kuyitanira kukuya. Pasanati pakhale kuya kukuyitana payenera kuti pakhale kuya koti kuyambire kwa iko. Ndiyeno motsimikiza monga inu anthu zaka zingapo zapitazo omwe mwina mwake munali wochimwa. Mwina nkukhala kuti munali mu mpingo wina wa maonekedwe umenenso unali kukhulupira mu ubatizo wa mzimu woyera. Koma inu munawumva uthenga panali china chake mkati mmenemo chinkayitanira zochuluka za Mulungu. Inu mwina mukhoza kuti mumakhala muchikhalidwe cholungamitsidwa pamaso pa Mulungu. Koma inu munkafuna ubatizo wa mzimu ndipo inu munkachitira njala yofuna iwo. Tsopano chifukwa chomwe chakuti kuli mzimu woyera chifukwa chake inu munali kuchitira njala yofuna iwo. Inu simukanakhala mukuchitira njala yofuna iwo kupatula ngati pakanakhala china chake mkati umu choti chizitanira iwo kunja uku. Mukuona chimene ine ndikutanthauza? Ndipo ndiye chifukwa chomwe chakuti inu muli pano usiku uno inu mukukhulupira mu madziso a uzimu. Ndipo ngati akanati asakhale ataphunzitsidwa nkomwe mu baibulo ngati inu gulu la wanthu mumakhulupira mmadziso a uzimu payenera kukhala pali kasupe wotsekuka kuna kwake kapena inu sibwenzi mutakhala nacho chikhumbo cha iwo. Ngati inu muli nacho chikhumbo kuti muchiritsidwe ndi Mulungu alipo Mulungu woti akuchizeni inu ndikokulondola. Chifukwa chakuya chimayitanira kuchakuya. Momwe izo zinaliri ndi Simeoni iye ankadziwa kuti uko kunali kudza Khristu. Ndipo iye ankadziwa kuti Mulungu anamu amulonjeza yekuti iye akanamuona iye asanafike iye poti afe. Tsopano zindikirani, ndiye monga Simeoni anasogoleredwa, kodi izo sizachilendo pamene Yesu anabwera poonekera kumene. Simeoni anasogoleredwa mwa mzimu woyera kwa Khristu yemwe, mwa mzimu woyera womwe unapereka lonjezolo, ndipo mzimu woyera womwe unapereka lonjezo la madiriso auzimu wakutsogolerani inu pano usiku uno, ukasupe yemwe kumene iye ali wotsekuka usiku uno kwa aliyense yemwe afuna. Pakali pano ku mzimu woyera womwewo komwe ukutsogolera, ukutsogolera wana amuna a Mulungu omwe akukhulupirira lonjezo la Mulungu. Inu mukuona chimene ine ndikudandauza, mmodzi aliyense wa inu ana amuna ndi akazi a Mulungu watsogoleredwa kuno chifukwa inu mukhulupirira lonjezo la Mulungu. Oh, pamene ine ndikuganiza za izo, ndiye ine ndikuganiza kutali komwe mungodya kunali mkazi wachikulire, ife tikuphunzitsidwa kuti iye anali wakhungu, dzina lake linali Ana. Iye anali mneneri wamkazi akuyembekezera kudza kwa Ambuye. Mulungu ali pansi pachika kamizo kuti amusonyeze iye Khristu. Ndipo mzimu woyera unasundira pa Ana, ndipo ine ndikukhoza kuona mneneri wamkazi wakhungu achikulireyo mawu umenewo akubwera motsatira kutulusa mnyumbayo wakhungu, akutsogozedwa ndi mzimu woyera, akuyenda motsatira konseko limodzi ndi wanthu amenewo, kaya pansi motsatira mzere wa akazi umenewo ndi kuyima patsogolo pomwe pakasupe, pakuti iye anasogozedwa ndi mzimu woyera. Inde iye ali pano usiku uno, iye wauka kwa akufa, iye wakupatsani inu lonjezo, mzimu woyera ukutokerani inu palimodzi. Ngati inu mukanati musakhale muli pano usiku uno, ngati mzimu woyera ukanati usakubweretseni inu pano, inu bwenzi muli kunja kwina kwake mudziko, koma inu mwakhala pano munyumba yotenda ino mukudzikubiza chifukwa bwanji? Inu mukuyembekezera kuti mumuone Yesu Khristu akubwera poonekera ndi kutsimikizira mawu ake. Chiyembekezero, ngati inu mukuyembekezera kuti mubwere kuti mudzangopeza china chake choti muchitsutse, ndiyerekezi zedi akusonyezani inu zochuluka kuti muzitsutse. Iye ndithudi atero, inu mupeza chimene inu mukuchiyembekezera. Ena iwo akuti chabwino palibe, ngati ine ndipeza, ngati ine sindifika munzere wapemphero, ngati ine ndili ndiwone china chake chonga ichi, ndiye ine ndikhulupirira. Iwe upeza chimene iweyo ukuchiyembekezera. Ine ndikuyembekezera usiku uno kuti ndiuone mzimu woyera utabwera ndikudzionetsera iwo wokha mu mphamvu kutsanulira ulemerero wake mu nyumba iyi kuno. Ambiri alandira ubatizo wa mzimu woyera, ochimwazirira pa njira yawo akupita ku Kavare, odwala kukhala akuchiritsidwa mitundu yonse ya zizindikiro ndi zodabwitsa chifukwa Yesu Khristu wazilonjeza izo. Ndipo ine ndikukhulupirira lonjezo lake. Iye ndipemphere ife. Atati akumwamba, monga mawu anu ali choonadi, tsimikizirani mawu anu ndi zizindikiro ndi zodabwitsa za Yesu woukitsidwa. Ife tikudziwa kuti pamene iye anali pa dziko lapansi, iye sankadzinenera kuti anali munthu wamkulu. Iye ankangodzinenera kuti inu munkamusonyeza iye masomphenya choti achite. Iye ankadziwa malingaliro a wanthu, zikhalidwe zawo. Iye anadziwa pamene mkazi anali ndi vuto lotaya magazi, anali atakhuza chovala chake. Iye anali atayima panja pamenepo, ndipo iye anaona kuti iye sakanakhoza kukhala atabisika, pakuti Yesu anali akuyang'ana kumene pa iye. Iye anadziwa, iye anati, chikhulupiriro chako chakupulumutsa iwe. Ndipo adati, ife tikudziwa kuti iye ali pano usiku uno, kwa iye analonjeza kuti atero. Ndipo chidaliro chathu chazikika mwa iye mu mawu ake, ife tikutsimikiza, ife tamuona iye mu makwaniritsidwe a chiukitsiro chake chachikulu pano pa dziko lapansi, akugwira ntchito pakati pa anthu ake mu mpingo wake. Ndipo Ambuye, tiloleni ife tikhale lero opereka kuwala ku mʼbado uno, kuti pamene sewero lalikulu liti lidzayikidwe pa mapeto a nsewu, ndipo aliyense wa ife kubwera mpaka pamaso pa inu, ndipo choonetserapo chachikulu chitasololedwa ndi miyoyo yathu ya mʼbado uno itabweretsedwa pamaso pathu. Mulungu, ndiloleni ine ndidzambe liulanga likutsutsa kusalungama ndi kuyitanira kwa wanthu kuti akhulupire pa Yesu mwana wanu. Dalisani anthu pano usiku uno, iwo akhala mukutentha kwakukulu, ndipo ine ndikupembera Mulungu kuti inu mwapatse iwo mdaliso wapadera. Mulole mphamvu zotondoza za mzimu woyera zichotse malingaliro onse a iwe. Ndipo Ambuye, muyereseni wantchito wanu pakali pano kwaja utumiki umene uli kudza daima pano ndikuzindikira kuti maso atembenuzidwira mbali ino ndipo ine ndikupembera atate mwakudzichepesa kuti inu mulola mphamvu yanu yayikulu ya ulemerero idziwike kwa aliyense ndipo ngati wantchito wanu wosayenera wapeza chisomo pamaso panu pa usiku uno inu mutamutenga munthu wosayenera uyu chotsaniko munthuwo ndipo bwerani mkatimwa ambuye yesu ndikuyankhula kwa anthu anu ndipo pamene moyo uli utatha wonse pano pa dziko lapansi pemphero lotsiriza kukhala litapemphereredwa nkhondo zonse kukhala zitachitika utsi utawuma utapita zida zitawunjikidwa mabaibulo atatsekedwa ndipo ife titabwera ku nyumba yanu mawa waukulu wokutulukira mwamuyaya wowala ndi wabwino ndipo pamene wosankhidwawo adadzasonkhanire ku nyumba kwawo kuseli kwa milengalenga wandakatulo anatero ambuye pamene ife tidzaona gomera likulu ilo litayikidwa kunja uko kumgonero umenewo mayilosi 1,000 utali wake yang'anizana pagomero kwa wina ndi mzake ankhondo akale azitsera misozi yachimwemwe ikutsikira pansi pamasaya wathu mfumu kutulukira uko kukongola kwake chiyero kuyendera pansi motsatira gomelo ndikutenga manja ake omwe ndikumayipukuta misozi kuichosa pamaso awo akuti musati muziliranso zonse zatha lowani muzisangalalo za ambuye zovutikira za ulendo sizaoneka ngati kanthu pamenepo atati pamene ife tidzafika pamapeto a ulendo ndipo tithandizeni ife usiku uno ambuye kuti tiwale zinthu izo zomwe zili zakale tiloleni ife tilimbikire kupita kumalo akuyitana kwa pamwamba tsopano ndipo mulole mzimu wanu ubwere ndikuonetsera mwana wanu wamwamuna yesu khristu kwa wanthu awa monga ine ndayesera monga wachivundi kuti ndiwawuze iwo za inu kuti ndinu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse pakuti ife tikupempha izi mu dzina la yesu mwana wanu wokondedwa amen ambuye akudalitseni ndipo usiku uno usanayambe utumiki wa machiritso mundikhululukire ine chifukwa chokhala khanda koma pali china chake chimene chimafika mu mtima wanga pamene ine ndiyankhula za iye ine ndikukumbukira pamene ine ndinayitanidwa koyamba ndi atumiki anga pamene iwo anaona chiyambireni ndili mwana wang'ono masomphenya amakhoza kubwera iwo ankati bile usati iwe uzipita konse ku zimenezo ankati ameneyo ndi ndiyerekezi kokhala ndikuphunzitsidwa izo ndi azibusa ine mwatheka ndinkakhulupirira kuti masomphenyawo akanakhoza kukhala olakwika ndiye pamene iye anabwera kwa ine usiku umenewo ndikundiwuza ine yemwe iye anali omay ndipo ine ndikudziwa kuti iye ali pano pakali pano ndipo ine ndimakudziwa kukhalapo kwake ndipo ine ndikudziwa kuti ine ndimamukonda iye ine ndinkaganiza ine ndikanakhoza bwanji kukhala mdyerekezi ndikumamukonda ambuye yesu momwe ine ndikuchitiramo otani mtima wanga ungakhoze bwanji kumaupsira kwa iye ndipo iye akuudziwa mtima wanga ndipo iye anabwera ndipo anandiuza ine zosiyana ine ndikumukhulupirira iye chifukwa izo zikugwirizana ndi mawu a mulungu ndipo mawu awo sagwirizana ndi mawu a mulungu pakuti ife tikukhala mu tsiku lino ndipo tsopano abwenza achikhirisitu ine ndikufuna kuti ndinene kwa inu nonse chifukwa pamene iwo undigunda ine nthawi zina inu mukhoza kudabwa chimene chinachitika ine sindingakhoze kufotokoza izo ndi zopitirira ine kuzifotokoza koma ine ndimafowoka kwambiri kuti ine sindingakhoze kuima mkomwe pambuyo pa mwina munthu mmodzi kapena awiri amene ine ndimakomana nawo inu mwina simungakhoze kumvesa zimenezo koma ingowerenga lilemba ilo limafotokoza izo ine ndikukhulupirira mneneri danieli anali ataona masomphenya iye anati iye anavutika ndi mutu wake kwa masiku ochuluka ndikulondola uko ndipo yesu nthawi ina pamene mkazi wokhala ndi chikhupiro chokwanira kuti amukokere iye chozungulira ndikumuona yemwe iye anali iye anati ine ndazindikira kuti ukoma mphamvu zachoka mwa ine ndipo anthu uko pomwe pamene ine ayi akhristu ayi ine ndine munthu chabe mkulu wa ochimwa koma mmodzi wobadwa mu nyengo yake kwa inu anthu authenga wonse ndiko kulondola mwachisomo cha mulungu iye wandilola ine kumakutchaninu abale wanga ndi alongo ndipo ine ndimakukondani inu ndipo ine sindili pano usiku uno kuti ndionedwe kapena kumvedwa ine sindiri pano chifukwa cha ndalama izo ine inu mukuziwa zimenezi kotero ine ndiri pano kwa chifukwa chimodzi chifukwa ine ndimamukonda yesu ndipo ine ndimakukondani inu ndipo ine ndikukhulupira kuti pakubwera mwakuitanidwa uku mwina mwake ine ndingakhoze kudzipereka ndekha kwa iye ndipo iye angachite china chake kupyolera mwa ine chimene chingakupangeni inu kumukonda iye mochulukira ndikumukhulupira iye ndikuchizidwa o mai zodalira chokha chimene ine ndinali nacho chakukhala pano mulungu akudalitseni inu mulungu akudalitseni inu azibusa kachiwiri ndi amuna amalonda ndipo ine ndikunena kwa inu tsopano ine ndisanafike pofoka kwambiri nthawi zina ine ndimalephera kuchoka pa nsanja nyamata wanga ndi maneja ndiwo amayang'anira zimenezo ndipo ine ndikufuna kuti ndichitsalani bwino kwa inu ndipo mulungu akudalitseni inu ndipo ngati ine sindidzaonana nanu konse inu kenanso mbali ino ya msinji waukuluwu ine ndidzakuonani inu mmawa kumene ndipo ine ndidzakhala nawo umboni umene ine ndili nawo tsopano ine ndimamukonda ambuye yesu ndipo masomphenya mulungu andipatsa ine masomphenya izo ndizoona baibulo lili patsogolo panga ndi mulungu yemwe ali mboni yanga ndipo akudziwa ndipo ine ndingakhoze kokha kufotokoza ndi kunena monga iye angati andilolere ine mwachisomo chake kuti ndichite kotero mundipempherere ine ndipo chinthu chimodzi chinanso chimene ine ndikufuna kuti ndifunse ine ndikupita ku africa india palestina germany ndipo kumbukirani kumayiko amenewo monga izo zinali kale musaganize kuti asing'anga ndi wanthu onse wogwidwa ndi ziwanda angakutsutse iwe mpaka kukugwetsa ndipo iwe uyenera kumadziwa chimene iwe kuchikamba ndipo kulondola ndipo mumene mphepo zikuwomba motentha ndi mwambamvu ndikuzunza kukuchitika ndipo ine ndizikakumbukira mu washington dc kuti wina wake akundipempherera ine kodi inu mungandilonjeze ine izo ngati inu muti mutero kwezani zikomo inu mulungu akudalitseni inu zikomo inu kwambiri tsopano ine ndikuganiza usiku watha iwo anapereka makadi apemphero zana usiku watha ndipo ine ndikukhulupira nambala imeneyo inali kapena chilembo chimenecho chinali yeyi ndipo ine ndikukhulupira kuti ine ndinayitana woyamba khumi ndi asanu a iwo usiku watha ine ndikuganiza uku nkulondola sichoncho izo abale khumi ndi asanu woyamba makadi awo omwe anaperekedwa tsopano ife tiyitana ena wochulukirapo a iwo ndipo mwina mwake usiku uno ngati chikhulupiro chiti chibwere mokwera mwina mwake ife likhoza kutenga magulu awiri kapena atatu a iwo ndipo ngati ayi ine ndikupempha munthu aliyense pano ndi anthu angati mkati muno omwe alibe khadi la pemphero ndipo akufuna kuti achiritsidwe ndi mulungu usiku uno ingokwezani dzanja lanu amene alibe khadi la pemphero chabwino ndi basi iwe siungakhoze kudziwa basi angokhala molimba kulikonse ine ndikuti ndikufunseni inu china chake ikozokhala mwina mwake nthawi yanga yoyamba yomwe ndakumanapo nanu inu ndizoyipa kwambiri kuti ife sitingakhoze kukhala motalikisa pang'onopo mu msonkhano ndikuti inu mudziwe momwe mungavomerezere machiriso auzimu auzimu ndipo nthawi zambiri pamene anthu achizidwa chophuka ndi chiwanda matenda aliwonse ndi angereke mulungu sangakhoze sangati ayike matenda pa ana ake ndiyerekeza amachita zimenezo mwaona ndipo ngati satana atulusa satana inu kuti bwanji ndiyerekeza amachiza nayenso chabwino yesu anati iye sangakhoze iye anati ngati satana atulusa satana ufumu wake wagawanika kotero iye sangakhoze mulungu yekha angakhoze kuchiza mankhwala ndi atotolosa amadzinenera kuti angachize amayi apachibale ndi amodzi a olamulira athu opambana iwo anati ife sitimadzinenera kuti tingachize anati ife timangonena kuti timathandizira chibadwa ali mchirisi mmodzi yekha ndiye mulungu iwo akhoza kusoka pamalo mudzanja lanu koma iwo sangakhoze kupachiza ipo iwo akhoza kungopasokapo wazamano akhoza kuzula dzino koma ndi ndani yemwe ati achize pamalowo dokotala akhoza kuchosa kathumo koma ndi ndani yemwe ati achize malomwe iye anadulapo mulungu amachiza mankhwala asamamanga minofu mankhwala ali othandizira kokha mulungu ndiye mchiritsi dokotala akhoza kuukonza mkono wanu koma pamene iye abwera ndikudzaukonza mkono wanu ndipo inu nkusatuluka ndipo inu nkusakhala bwino dokotala wachita gawo lake zomwe iye anaphunzisidwa kuti azichita ndi chidziwiso chochitira iye amakonza mkono wanu koma iye amazisiyira izo kwa mulungu kuti achize ndiko kulondola kuchiza konse ndi kwa mulungu kotero tsopano inu mungomukhulupirira iye ndipo nthawi zina pamene zithupsa zimenezo moyo ukachoka mwa izo monga chiwanda chabwino ndiye zithupsa zimenezo zimafa ngati moyo ukanachoka mwa inu ndithudi inu mukanafa moyo wanu ukanachoka mwa inu uko mathupi likanali pomwepo iloli mafota ngati pali woyikisa maliro pano akudziwa kuti thupi la umunthu thupi lilonse novuli wonse umafota pamene moyo uchokamo ipenyeni nyama yaing'ono pamene iyo iphedwa pa nsiwi iyo imalemera kapena ena ainu asaki pano ngati inu mupha nyama ya ng'ombe kapena yogulisa ndipo inu mukayika iyo pamuyezo ndi kuyeza iyo tsopano mungoyipha iyo ndi kuyeza iyo ndiye mawa muyezenso iyo kachiwiri ndipo muone ndi mapaundi angati kupepukira iyo ili ndiye muyilole iyo igone pamenepo kwa masiku awiri kapena atatu ndiyeno muone kuti ndi mapaundi angati iyo ili yolemerera chabwino tsopano chithupsa pamene icho chifa chiwanda chimatulukamo muchithupsacho monga chamʼmimba khansa ng'ala zina zotero pamene chiwanda chituluka mwa izo womwe uli moyo munthu aliyense pano anabwera kuchokera mu nyongolosi imodzi yaing'ono ndipo inu munayamba kukula makhungu ndipo makhungu amenewo anabwera mkati monga mwa chibadwa cha moyo umene unali mwa iwo umene unapanga munthu ndipo makhungu ochokera kwa galu amapanga galu ndipo ambalame chilichonse monga mwa chilengedwe chake mtundu uliwonse koma tsopano chiwanda chimene chili chithupsa kapena icho sichisowa kubwera mu chithupsa ndicho chimayamba kupanga makhungu ili mwa chitsanzo khansa iyo imayamba kupanga makhungu ndipo imayamba kukulirakulira chabwino tsopano iyo ili nawo moyo ndipo ili yamoyo mofanana basi monga inu munali yamoyo ndi kumakula muchiberekero cha amayi wanu chinthu chomwecho inu mukukula koma tsopano moyo umenewo sindiwo moyo wanu ndi moyo wosiyana inu mulinawo moyo woti mukhale moyo ndipo uwo ndi moyo wa imfa kapena mzimu wa imfa kani mukhulukire inu ndipo ndi imfa chabwino tsopano iwo suli wa mwa inu iwo sunali mmenemo poyamba koma iwo uli mmenemo tsopano chabwino ndiye ndani anawuyika iwo mkati mmenemo iwo uyenera kukwera basi kuchokera ku chinthu chimodzi ndiye mdierekezi ndipo iyo ndi nyongolosi khansa chotupa chilichonse cha zinthu zimenezo zinabwera kuchokera ku nyongolosi ndipo inu munabwera kuchokera ku nyongolosi inunso mwaona kotero pamenezo zinafa mwachitsanzo monga ng'ala munthu yemwe ali ndi ng'ala pamene mzimu wouchoka anthu amati ine ndikukhoza kupenya ine ndikukhoza kupenya ndipo tsiku lotsatira iwo amakhoza kuona bwino kwambiri koma ndiye pafupi pakatha pafupi maola makumi asanu ndi awiri mphambwe awiri chivundi chimalowamo monga chiukitsiro cha yesu tsopano makhungu sanavunde iye anauka sanafike masiku atatu ndi usiku ndithudi imukuona iye anafa lachisanu madzulo ndipo anauka la mulungu mmawa kwa davide anati ine sindidzasiya moyo wake mu hade ngakhale kulola mmodzi woyera wanga kuti aone chivundi makhungu amenewo amayamba kusweka mu maola makumi asanu ndi awiri mphambwe awiri ndipo pafupi ndiyeno pamene wodwala pamenecho chiyamba kufufuma chithupsa chimenecho kuyamba kukulira iwo nthuti mtima wanu uyenera kutsuka msempha wa magazi doona anabwera kwa ine usiku watha woyera kwambiri mkazi wooneka mwaumulungu ali ndi khansa wamkulu yemwe iye anati iye anabwera mu mzere ndipo anati iye anali iyense ataphimbidwa tsitsi lake ndipo anati ine ndinayima ndikuyang'ana kwa iye ndikumuuza iye pansi pa mzimu iye anali ndi khansa mu mutulu wake ndipo ine ndinati iyo ichokamo ndipo iyo inachoka ndipo iye ali nayo iyo pano ine ndikuganiza usiku uno mu botolo la kachaso pomwe pano tsopano ife takhala tili nawo zikwi za izo kodi mkaziyo ali mu nyumba ino kodi iye angayimirire ngati mkaziyo ali paliponse mu nyumba ino ali ndi khansa mu kachaso uzi ngati iye ali paliponse mu nyumba muno ngati iye wayimirira gwerezani dzanja lanu kapena china chake kuti wina akhoze kukuonani inu eya nduyo dona wayimapoyo yemwe ali ndi khansa ndipo ine ndawaonapo iwo atayima pa nsanja mfungo sanduka woyera ndi kugwera pa nsanjapo pomwe maona tsopano ndichocho zizwitsa kawirikawiri pamene chithupsa chafa moyo umatuluka mwa icho koma chithupsacho ngati icho chingakhoze kugwa icho chili mkati ndipo ngati icho chitero ndithuti icho chikhala chili pamenepo kwa masiku angapo ndikuyamba kutupa monga nopu wina uliwonse makhungu amayamba kusweka ndiye iwo umayamba kudwala kwambiri ndi malungo ndithuti ndikudwala ngati mtima umapompa magazi ndikulitsuka thupi pamakhala njinji yayikulu ya nopfu uli womasuka muthupi lanulo wodwalayo amayamba kudwalika kwambiri ndiyenu mukati ine ndinamvelera bwino kwambiri pamene ndinali pa nsanja ndipo kwa tsiku kapena awiri koma ine ndikuganiza ine ndataya machiliso anga kanji mbale mlongo ndicho chizindikiro chopambana mu dziko kuti iwe walandira machiliso ako mwaona yeno inu mukayamba kusakhulupirira ndipo basi motsimikiza momwe chikhulupiriro chanu chinachosera moyoyo kusakhulupira kwanu kuwabweresanso iwo kachiwiri maona iko kutero iko kuwaukitsa iwo kumbukirani yesu anati pamene mzimu wosayera utuluka mwa munthu iwo umakayenda mu malo ouma ndiye iwo umabwerera ndi mizimu ina isanu ndi iwiri ndikulondola uko ndipo chotero muloleni mwamuna wabwino wa nyumba chikhulupiriro akhale pamenepo zibe kanthu momwe inu mukumverera chomwe inu mukumverera ndi chomwe inu mukukhulupirira yesu sananenepo kuti kodi inu munazimverera izo iye ankati kodi inu mwakhulupirira izo ndi zimenezo mulungu akudalitseni inu chabwino tsono tiye ndione ine ndikukhulupira kuti aja anali makati a pemphero 100 amene iwo anapereka usiku watha mu yeyi sesinafike kwa onse a iwo tiye nditenga 10 otsiriza iwo usiku uno kuti tiyesere ndani ali ndi khadi la pemphero 80 limenelo lingakhale ayi 85 ndani ali ndi khadi la pemphero 85 kodi inu mungakweze dzanja lanu ngati wina wake pano pena pake kumbuyo khadi la pemphero 85 chabwino 86 ndani ali ndi khadi la pemphero 86 chabwino 87 kodi ine ndikumuona wina wake ali ndi khadi la pemphero 87 chonde ngati inu kodi inu mungayime 80 chabwino 87 ndi omwe onani wina wake mwina sangakhoze kuyima mwina mwake iwo ali pamachira mwina mwake iwo ndi wogontha ndipo iwo amati chabwino palibe aliyense anandithandiza ine ndipo ine ndimalandira kukweza kwa moto kwa izo muofesi yanga iwo amati chabwino ine ndinali kumene kuja ndipo inu munangoti kuchokera pakuti ndi pakuti mpaka pakuti ndi pakuti ndipo palibe yemwe anandithandiza ine ndipo mwina mwake iwo anali wogontha tsono penyani ife tili ndi 85 86 87 yang'anani pa khadi la oyandikana nanu ndikuona iye mwina akhoza kukhala wogontha ndipo sangakhoze kumva 87 zikomo inu mulongo 88 ndi ndani ali ndi 88 khadi la pemphero 88 kodi ali munyumba muno 88 chabwino 89 ndi ali ndi khadi la pemphero 89 kodi inu mungayimirire 89 kodi dzanja lakwezedwa la 89 chabwino 89 chabwino 90 ila mwabwino chotero tsopano ndi aliyense muno ngati inu muti mungochita tsopano chimene iye anena kuti muchite tsopano zilibe kanthu chimene iye ati chiyani inu muchite icho ingochitani izo basi inu mungopita kukachita chimene iye ati muchite tsopano ndine mʼbale wanu ndi munthu chabe tsopano ngati iye atabwere ndikudzatenga chimango chosauka ichi ndikuchita lisaito mokwanira kuti lilole mzimu wake woyera ugwire ntchito kupyolera mu ilo ndiye inu mumuona yesu khristu akuyenda mwaongetsera tsopano zibe kanthu mochuluka bwanji momwe iye ati adzisinikizire iye yekha pano ngati inu simuli kukhulupirira iye sangakhoze kukuchitirani kanthu inu ndikulondola kumeneko zibe kanthu ngakhale iye akanati ayime pomwe pano pambali yanga mooneka makuti inu nkukhoza kumuona iye chabwino ngati inu mutapanda kundikhulupirira ine sindikanakhoza kukuchitirani inu kalikonse koma anga mawu anga angokhala basi chimene iye wanena kuchokera mulemba ndipo ine ndipembera ndi mtima wanga wonse kuti mulungu akuthandizeni khala muli mwina mwake amayi ndi abambo ndi wena wotero muno omwe ali wodwala ndi wosautsika ndi wosowa ndipo ine ndimupemba mulungu kuti akuthandizeni mwakukhoza kwa kudziwa kwanga chabwino fulani apa chakumanjaku tsopano tiyeni tonse tiweramise mitu yathu mphindi chabe atati achifundo ife tikupembera mu dzina la mwana wanu yesu mulole mzimu woyera ubwere tsopano ndikudzakwaniritsa ntchito za yesu khristu adaliseni anthu awa paliponse ndipo apangeni iwo kuti akhale athunthu achizeni iwo apangeni iwo kukhala bwino okondwa ndipo tsopano polinga kuti tichite izi atate inu mukudziwa kufoka ndi wanu kwa wantchito wanu ko ine sindikudziwa choti ndinene kapena choti ndichite ndipo tsopano ine ndachita izi zonse mwakulamulira kwanu ndipo ine ndikufupira kuti inu mukhala pano usiku uno kuti mudalise ndi kuwathandiza anthu awa ndipo atate ngati inu mungowulola mzimu woyera kubwera kwa wantchito wanu ndikuwulula zinthu izi kwa ife zomwe ife tiyenera kuchita ndi momwe ife tiyenera kuchitira izo ndiye ife tonse tidzakhala wokondwa ndi wosangalala ndipo omvetsera awa akhulupira pa inu ndi mtima umodzi ndi chigwirizano ndipo atate ine ndikukupemphani inu izi monga wantchito wanu musati mulole munthu mmodzi wofowoka achoke mnyumba ino usiku uno mulole iwo mmodzi aliyense apite wabwino ndi wathanzi ndipo akusangalala chitanizo kodini mutero atate ine ndikupemphera ndichisomo mu mtima wanga ndichikhulupirire mu dzina la Yesu Khristu amen tsopano nthawi zambiri eya kodi alipo wina wake panyalizo wina wake panyali yomwe angakhoze kuchisuntha izi tsopano nthawi zina mzimu woyera uwu iwo umabwera ndipo ambiri a inu mwachionapo chithunzi ngati ine nditi ndidzabwerenso konse ine ndidzakubweretserani zina za izo monga mʼbale moro anali kunena usiku uno icho chajambulidwa nthawi zambiri ndipo mu mabuku ine ndikuganiza inu nonse muli nawo iwo ife ine ndinali nawo mabokosi awiri okha kotero ine ndikuyembekeza inu musangalala nawo iwo mwabwino kwenikweni ndipo tsopano iwo inu muyang'ane mmenemo ndipo inu muona chithunzi china cha iwo pamene iwo unali kukhazikika pansi ndipo wojambula wa nyuzipepa anachijambula icho ku Camden, Arkansas koma icho sichinali chovomerezeka monga cha American Association ili ndipo iwo anali nacho icho ndipo panali apo pamene icho chinadzakhala chovomerezeka kotero ife ndipo zikwi zambiri za wanthu ine ndinali kuyima pa mtsinje kuno nthawi ina kale ndikubatiza masana asanu chinachitika chisimuso ndipo iwo unabwera pansi pomwe kumene ine ndinali kuyimirira ndipo wanthu anakomoka ndipo basi iwo unali pamenepo ndipo iwo unali basi ngati kubangula kwa phokoso ndi moto wopokosera ine ndikupembera kuti mulungu abwere mooneka pamaso pa omvetsera usikuno mwanjira imeneyo kuno kulikulu kamodzi kenanso ngati ine ndingapeze kukondedwa ndi mulungu tsopano inu mukuzindikira iwo ukhoza kubwera kwa maso wena ndi kusatero kwa wena ife sitikufuna kuganiza choncho koma iwo umatero yohana anali mmodzi yemwe anachitira umboni wakuona mzimu wa mulungu uli pa yesu ndikulondola uko sanalikonse omvetsera ndipo amuna anzeru anatsatira nyenyezi kuti inu mukhulupira zimenezo iye inadusa pamwamba pa zoyang'anira mmwamba zonse mu dzikolo njira yonse kuchokera kummawa masabata ndi miyezi akubwera ndipo iwo ankatchera nthawi ndi nyenyezi ankayang'anira utali wa usiku wonse ndipo ankasunga nthawi ndipo palibe mmodzi anayiona iyo koma amuna anzeru anayiona pakuti iwo anali kuyembekezera iyo koza kumamuyang'anira khristu usiku uno ndipo inu mumuona iye ambuye yesu akudaliseni inu abwino gire paulo mbale moo ena inu ali yense yemwe wakonzeka chabwino kodi iwo apoletsa kale mzere wonse pire khumi ndi asanu wonse tsopano kwa ena inu yesani iwo amene alibe khadi lapemphero ndipo inu mukudziwa kuti simukhala munzere ine ndikufuna inu kuti muyang'ane mbali ino ndikumangokhulupiririra ndipo inu mukhulupirire mwamtundu omwewo wachikhupiro cha mkaziga yemwe anakhuza chovala chake ndipo iye anatembenuka ndipo anati chikhupiro chako chakupumusa iwe kodi inu mukhulupira kuti iye ali chimodzimodzi usiku uno kodi inu mukhulupirira mugulu lonse lofulula ilo mwamuna wang'ono osauka uja adakhala pansi pa makoma a yeriko mwina mwake kawiri utali wa nyumba ino akukuwa ndi kufuwula ndichitireni ine chifundo yesu mwina mwake sanamve konse kuyitana kwake koma iye anamverera chikhupiro chake icho chinasunga mugulu lonse ilo laotsutsa ndipo iye anatemenuka ndipo anati chikhupiro chako chakupulumusa iwe iye anatemenukira kwa omvetsera ndipo ananena mosiyana chifukwa chiyani inu mukulingalira mu mtima mwanu ananena kwa mkazi wa pachisime pita ukamutenge mwamuna wako ndipo iye anati ine sindingakhoze kuchita kanthu kupatula atate akandisonyeza iwe ine ndikukupemphani inu china chake ngati chimene ine ndanena chili choonadi ngati icho chili choonadi ndiye mulungu ali wokakamizika ku mawu ake osati kwa ine koma ku mawu ake ndikulondola uko iye ali wokakamizikira ku mawu ake ndipo ndiye iye azifikitsa izo kochitika chimodzimodzi basi momwe iye ananenera kuti iye akanadzachita izo ndipo ngati iye adachita izo kodi nonse a inu muli muno ndiye ngati simunalandire yesu khristu kodi inu mudzakhala ololera kuti muchite izo ndi inu omwe muli pano omwe mungalole kuona chifundo chake kwa wena eya iye achita chifundo kwa inu ngati inu mungokhala nacho chikhupiriro ndi kukhulupirira ingopempherani ndi kuti ambuye ine ndine wokhulupirira ndipo ine ndikufuna inu kuti mundichize ine usiku uno ndipo mulungu azichita izi ife tangochoka kumene ku africa posakidwapa kumene ine nditi ndibwerereko kumasabata angapo otsatira africa india palestina germany ndikuutumiki ndiku dhaba ni South Africa adatha pafupi anthu atatu kapena anayi kutulutsa kupyola mpero wa pembero ndipo iwo adaona mphamvu ya mzimu oyera ikuyenda mwa wanthu ndikuona chimene Mulungu anali kuchita 30 analandira Yesu ngati mpulusi wawo kuyitanira paguwa kumodzi 30 pa nthawi imodzi kotero ine ndikukhulupirira ngatife tititenge mawu a Mulungu ngati muyezo ndikupita mudziko lonse ndikukalalikira uthenga uthenga sunabve mu mawu okha koma kupyolera mu mphamvu ndi chionetsero cha mzimu woyera kotero uthenga ndiwokuonetsera kwa mphamvu ya mzimu woyera ine ndapita ku mayiko tsopano ife sitikufuna misionari ife tikudziwa zambiri za izo kuposa momwe inu mukuchitira koma chinthu chimene ife tikuchifuna kuti tichione ndi wina wake yemwe ali nacho chikhulupiriro chokwanira kuti apangise mawu a Mulungu kuonetseredwa ndicho chimene iwo akufuna kuti achione ndipo ndi momwe iwo amatembenukira momwe iwo amamupezera khristu kwa iwo iwo amakhulupirira mwanjira imeneyi ndipo ine ndikudalira kwa Mulungu ndi mtima wanga wonse kuti akhala apo ambiri ambiri pano usiku uno omwe adamupeze khristu chimodzimodzi kwa mtima wawo mulole ambuye yesu wa ku nazareti adalise wina aliyense wa inu ndio pemphero langa tsopano makonzeka palibe munthu amafunafuna mulungu pa nthawi iliyonse mulungu amafunafuna munthu palibe pamene munthu anayamba wafunafuna mulungu mu dziko lonse mulungu akufuna munthu pamene munthu anagwa poyamba mu munda wa edeni izo zinasonyeza kachitidwe ka munthu munthu anabisala mulungu anali akumufunafuna munthu yesu anati palibe munthu angakhoze kudza kwa ine kupatula ngati atate wanga amukoka iye iyayenera kukokedwa ndi atate choyamba ndipo ndiye ine ndikanakonda kuti ndifotokoze china chake kwa inu chakuona masomphenya ndi anthu angati mkati muno anayamba lotapo loto tiye ntione dzanja lanu banji ine ndikuganiza awiri pa atatu a inu ndizoona kuti anthu ena asamaloza ndicho chikumbu mtima chanu mutagona ife timaphunzitsidwa apa pali chikumbu mtima chanu choyamba ichi ndi chikumbu mtima chanu mutagona tsopano chikumbu mtima ichi mutagona ndi chimene ine ndikuyesera ndi mzimu woyera kugwirirapo ntchito chikumbu mtima choyamba ichi ine ndikhoza kumufunsa munthu uyapa kapena munthu aliyense pa mwina wake kodi inu mukhulupirira hoyi nde bwana inu mukhulupirira izo apa koma bwanji munthu uyu pansi apa iye ndi amene akuyendesa ngalawa osati munthu yemwe ali mu nyumba ya wowongolera ndi munthu yemwe ali mu chipinda cha injini nthawi zina pamene iwe upita kuti ukagone iwe umapita mu chikumbu mtima ichi ndipo iwe umalota ndipo umalota zinthu zimene iwe unazichita pamene iwe unali kuno ndiye pamene iwe udzuka iwe umakumbukira zinthu zomwe iwe unazilota inu anthu amene mwalotapo maloto zaka zambiri zapitazo inu munawalota iwo inu mukadali kuwakumbukirabe iwo tabwino linalipo gawo lina lake la inu kwina kwake kodi sikulondera kumeneko kapena inu sibwenzi mukumbukira izo china chake chimene inu munalota zaka zambiri zapitazo tsopano munthu amene amagona mwamkonono chikumbu mtima chake chili mbuyo kutali icho simafika konse kwa iye koma mpeni chikumbu mtima chake sichili kumbuyo uko khalenso kuti icho chili pano icho chili pombwe apa yesu amapita kokagona iye ali ndi maso ake chitsegulire ndipo iye amangopenya tsopano zimenezo mulungu anamupasa munthu ameneyo malo pamene iye angakhoze kugona mwamkonono ndipo nkusamalota mulungu anamupasa munthu njira yoti azilotera maloto ine ndikanati ndilotere ine loto inu simukanakhoza kuchita izi tabwino ndiye mulungu amayika mu mpingo wena atumwi aneneri mphaso zamachiriso ndikulondola uko yonse ndi opangisa ungwiro mpingo paulo anati ngati patabwera ngati inu nonse mutayankhula ndi malilime ndipo osaphunzira nkubwera mkati kodi yesu anena kuti ndinu nonse amisala koma ngati mmodzi alosera ndi kuulula zinsinsi za mtima kodi iwo sagwera pansi ndi kuti zoonati mulungu ali ndi inu ndikulondola uko ndi imeneyo ndi uthenga kabwino kodi ameneyo sanali yesu khristu dzulo kodi iye sali lero inu mukhoza kumukhulupira iye pakuyankhula ndi malilime inu mukhoza kumukhulupira iye mwamzimu woyera koma ine ndikumukhulupira iye mu muyezo wathundu womwe iye ali ambuye yesu yemweyo iye sali wakufa iye anauka kwa akufa ndipo ali pano sikulu pano pa nsanja tsopano Ngoiye adatidalisa ndi kutithandiza. Ine siminayambe ndakhalapo mudziko lino kale. Omene ine ndikudziwira palibe wamoyo amene ine ndikukhoza kumuona patsogolo pa ine yemwe ine ndikumudziwa. Apang'ono kwambiri pano pa nsanja mbale Bose ine ndikumukumbukira iye. Ine ndinamuonapo munthuyo ali pafupi ndi iye. Ine sindili kukumbukira dzina lake koma ndipo ine mbale Lindize okhawo mwina atumiki atatu kapena anayi akhala pano omwe ine ndikuwadziwa mnyumba ino koma mulungu akudziwani nonsa ino ndizoona izo iye akudziwani nonsa ino tsopano ndiona uyu wayima pano mulungu kumwamba akudziwa kuti ine sinayambe ndamuonapo iye mumoyo wanga monga ine ndikudziwira kodi ndifa alendo ndiona ndifa alendo mwangiwe koma mulungu akumudziwa iye tsopano ngati yesu aliye imweyo dzulo lero ndi nthawi zonse tiye ntisinje chithunzi tsopano pamene iye anali dzulo pamene iye anali kuti akapeze china chake cha mkazi iye anati ndibweretsere ine madzi iye anati bwanji si mwambo wake kuti izi zichitike ayuda ndi zina zotero ndi asamaliya koma yesu akuyankhula kwa iye kwa kanthawi pang'ono iye anapeza basi pamene vuto lake linali ndikulondola uko kwabwino tsopano yesu wauka kwa akufa tsopano ndikwakukhala mkati mwa ife usiku uno kanthawi pang'ono dziko sindionanso ine komabe inu mudzandiona ine pakuti ine ndi pronauni ya umwini ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumathero a dziko tsopano ndicho choona ali cha uthenga inu mwina munali musanawerengepo izo mwa njira imeneyo kapena kuganiza za izo mwa njira imeneyo koma ndi momwe izo zinalembedwera mu baibulo mwakuti za mulungu zanu zikhoza kuti zinalambalala izo kwina kwake koma ndi momwe izo zalembedwera mu baibulo ine ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu mpaka kumalekezero a dziko tsopano inu mukudziwa ine ndikuyembekezera china chake izo ndizoona ndi mngelo wa ambuye ndizozoona ndine wopanda chochita basi monga ine ndikanakhalira basi monga wena onse ine ndipo ine ndili pano mwina mwake ndi otsutsa atakhala pano yangati anambaonapo chithunzi chake amadziwapo za misonkhano yanga ndipo anaona kumene asayansi anajambula chithunzi chake kuwala kwakukulu kumene kunabwera mkati ndipo inu nkukhoza kukuona iko iye ndi ambiri a inu zipi zamapepala azomwe zagulisidwa ndi zina zotero a Douglas studio mu Houston Texas alinazo izo kumene George Dayless mmodzi wopambana mukafukufuku mu America anachitenga izo ndi ukachipima izo chilichonse kuti aone kuti sikunali kujambula kwa pawiri kapena china chake ndipo yesu khristu anadzisimikizira iye yekha kukhala ali yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse tsopano ndithu line ndikuyembekezera pa iye kaya iye andithandiza ine usiku uno ine sindili kudziwa ndipo ngati ine ndanena chilichonse modzitama kapena chilichonse chimene ine ndachinena mochoka pa njira mulungu atandikhululukira ine ine sindikanatanthauza kuti ndichite izo ine ndimatanthauza kokha ndikudzichepesa kwa mtima kuti ndimuimire yesu khristu yemwe akumvetsera kwa ine tsopano ndipo chifundo chake chitakhala pano usiku uno pokhala kuti ine ndayankhula zinthu izi ndipo ine pokhala mu mawu ake iye atabwera ndikudzatithandiza ife ndilo pemphero langa ndipo tsopano kodi walimba ali pano pena pake ngati iye angathe mosafulumizitsa chonde motsika kwenikweni nyimbo ya kungokhulupirira ndipo aliyense chonde akhale mu chikhalidwe cha pemphero ngati inu mungati inu simukusowa kuti muweramise mutu wanu kupatula ngati inu mutafunsidwa tsopano munzere wa pemphero inu amene mukubwera chomwe chingakhale ngati iye akudzudzulani inu inu muyenera ngati chili icho chikakhala choona ngati icho chili inu muyenera kukhala wololera kuyima ndi icho momvera kulikonse ngati iye anena inu muyenera kudziwa kuti si ine ndi iyeyo mupite mukazikonze izo chinthu choyamba chimene inu mungakhoze kuchita inu msanati mupeze kuchilisa inu muyenera kupeza choyambisa inu msanapeze kuchilisa ngati inu mutapita kwa dotolo wodwala ndi kutsekula ndipo iye nakupasani inu asikulini iye si dotolo wabwino iye akuyesa kukuthamangitsani inu ngati iye ali dotolo wabwino iye angapime vutolo mpaka iye atalipeza vutolo ndiye nkuyamba kugwira ntchito kuchokera pamenepo ndicho chinthu chofanana chimene ife tiyenera kuchichita pano ngati mzimu woyipa ngati pali tchimo losalapidwa kapena china chake kapena china chakunja kwa chifuniro cha mulungu inu mukhoza kuwadzonza iwo utali wonse wa usiku ndikulira ndikufula ndikuchita zonse zimene inu mukufumba kuchita chiwanda chimenecho chikhalapo pomwe okulondola iye ali nawo mfulu wotero koma ndicho chimene inu muyenera kuchisamalira mulungu akayika temberero pa wina wake chifukwa cha china chake ndiye iwe mkubwerapo kuti udzalichosepo ilo iwe ulo wa mvuto monga mosana chitira ngokulondola iye ali pano mzimu woyera tsopano mu dzina la Yesu Khristu mwana wa Mulungu ndikumutenga munthu aliyense mkati muno pansi pa ulamuliro wanga kwa ulemerero wa Mulungu tsopano ine ndikufuna kuti ndiyankhule nanu miniti mulongo inu mukhudzidwa kuti china chake chikuchitika ndithudi mwaona mwaona icho chachitika kumene tsopano tsopano ngati izo zili zoona aloleni wanthu aone ndi dzanja lanu lokwezedwa ndikokulondola mwaona ndi zimenezo ndikokhalapo kwake ndikulondola mwaona tsopano ine ndine mlendo kwa inu ndipo sindina yabe ndakuonanipo inu mu moyo wanga mbo tsopano ngati mzimu woyera umene ine ndimaukamba wa Yesu Khristu yemweyo dziro lero ndi mbali zonse ngati ine ndachitira umboni zomuona kwa wanthu ndikulengeza izo kuti zili zoona ndipo iye ali yemweyo ndiye iye aulula kwa ine china chake kwa inu chimene chitiri kuthandizeni inu kuti mumukhulupirire iye ngati inu muli pano ine sindikudziwa chimene inu muli kuchisowa kaya ndi koma iye akudziwa tsopano ngati mulungu ataloleze izo kodi inu mubomereza machiso anu ndi kapena chilichonse chimene chilipo inu mukuchifuna ndalama kapena chilichonse chimene chili chomwe inu mukumufunira iye kapena kuti mumufunse iye pa ichi kapena mavuto apakhomo chilichonse chimene chingakhoze kukhala chilichonse chimenecho chili iye achidziwa ndipo iye akhoza kundidziwisa ine ndikulondola kumeneko ndipo izo zikanati zimupange iye yemweyo monga iye ankayankhula kwa mkazi pa chitsime tsopano ine ndikungoyankhula kwa inu monga iye ankachitira kuti ndikhuze mzimu wanu ndipo ine ndikuona inu mukusuntha kuchoka kwa ine ndinu munali ndi ine ndikuona kugundana kwakukulu kwa mtundu wina ndi ngozi ndipo inu iko kunali kugundana kwa galimoto ndipo inu munaponyedwera mu lengalenga monga chonchi ndipo izo zinakunyokani inu pena pake pa khosi lanu izo zayambisa khansa kuti abwere mu khosi lanu ndipo muli ngati wophunzitsa wina wake mulemba kodi inu mukhulupirira kuti Yesu Khristu akuchizani inu Atate Mulungu mu dzina la mwana wanu Yesu Khristu pa ulamuliro wa mawu a Mulungu kwa mkazi akufa ine ndikupempha kuti chinthu choyipa ichi chimusiye iye Satana iwe wayalutsidwa chotero tuluka kuchokera amwe amkaziyi pamene mpingo wa Mulungu wa moyo ukukuitana iwe kuti uchoke mu dzina la Yesu Khristu amen tsopano mlongo mphindi yokha ndikungofuna kuti ndiyankhule kwa iye ndithudi inu mukudziwa kuti icho chachoka tsopano iko kukhala mwa njira imeneyo mukuona momwe kummelo kwanu kwafewera ndipo izo zonse zachoka kwa iye chotupa chachoka pammelo pake ndipo iye mulungu akudalitseni inu pitani pa nsewu wanu tsopano ndipo mukakhale wothokoza kwambiri ndi wokondwa ndi kusangalala ndipo mukakhala tsopano khalani nacho chikhulupiriro basi mwa ambuye yesu angeni iye wanu chilikali cha lingaliro lanu pakali pano ambuye yesu pamene inu mukulingalira pa zinthu izi pamene iwo anali akulingalira pa zinthu izi iwo anali mu umodzi wa chiyanjano kumbukirani yesu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse iye ali yemweyo lero tsopano khalani ndi chikhulupiriro penyani mbali inu omvera ndipo khulupirirani ndi mtima wanu wonse ndipo mundipase ine chidwi chanu chosagawanika khalani mupemphero sungani chikhulupiriro mwa Mulungu tsopano ine ndikukhulupirira donayo ndi uyu kodi uyu ndi wodwala chabwino bwerani pafupi mlongo ndithudi icho sindikupwetekani inu tsopano uko ndiko kukhalapo kwake basi maona kumene inu mukumverera ndipo ine ndipo omvetsera ine ndine mbale wanu ine uku sikuwerenga maganizo ine ndachimverera icho chikubwera kuchokera kwa omvera si izo ndi mulungu wa mphamvu zonse maona sikuwerenga maganizo ayi sindizo tsopano musati muzichita zimenezo zingoganizani kuti ndi ambuye yesu onani mwa umodzi wa chiyanjano tsopano mlongo ine ndikungofuna kuti ndiyankhule ndinu mphindi yokha ndife alendo ine ndikuganiza koma yesu khristu akutidziwa tonse ife ndipo iyi ndi nthawi yathu yoyamba kukomana pa dziko lapansi koma iye akudziwani inu ndipo iye wakudyesani inu moyo wanu wonse ndipo iye amandidziwa ine ndipo ngati ine mbale wanu ndipo mwa chisomo chake mwambaso ya uzimu kuti ine ndinalibe kanthu koti ndichite pakubwera kwa iyo pamene ine ndinabadwa mwana wang'ono chinthu choyamba chimene ine ndingakhoze kuchikumbukira ndinali masomphenya tsopano ine ndikufuna inu muyangane mbali mphindi yokha ithudi ndinu wodwala ndipo inu mukuvutira ndi chikhalidwe chomwe chili ndi mzimu wakuda pozungulira inu ndi imfa ndipo iyo ili mu maonekedwe a khansa ndipo khansayo ikupezeka pa bere ndipo ndinu ine ndikukuonani inu mukupimidwa ndi wina wake wamphamvu ndipo ndi inu muli ndi chikhalidwe cha wachotupa ndipo chotupacho chili mu matumbo ndipo inu muli ndi vuto la mmimba naponso vuto lopereka la mtima limene limakupangisani inu kukomoka kuno masiku angapo apitawo inu munali mutakhala chambali pambali ya kama ndipo pafupi kukomoka mukuyang'ana chakuzenera kuti zinthu zimenezo ndizoona izo zinali zonse moona chabwino chilichonse chimenecho chinali chifukwa izo zachoka kwa ine koma inu mukuganiza kuti icho chinali chiyani chimene chikudziwa moyo wanu kodi uyu anali yesu khristu inu mukuvomereza icho kuti ndi chimenecho zikomwe inu inu mukulolera inu mukudziwa kuti china chake cha uzimu chili pano ndipo ngati inu mukukhulupira icho kuti ichi ambuye yesu monga ine ndalalikira izo kuchokera mu mawu ndipo inu mukukhulupira icho kuti chili ambuye yesu ine ndikudziwa kuti pali mzimu wakuda ine ndikuona iwo utapachikika pa inu panobe ndi china chake chootsa kwambiri inu mukuti ine ndikukuonani inu dzina lanu ndi eva ndipo dzina lanu lotsiriza ndi yok ndipo inu mumakhala mu mzinda uno ndipo nambala ya nyumba yanu ndi 613 msewu wachisanu ndi chimodzi kulondola uko inu mupita kwanu kukakhala bwino mu dzina la yesu khristu muloleni iye apite ndi kukakhala bwino mulungu akudalitseni inu pitani mukusangalala ndi wokondwa mukukhulupirira pa ambuye yesu khristu musati mukayikire lemba lanena kuti pitani inu ndipo musati mukachimwenso kuopa kuti chinthu choyipisitsa chingabwere pa inu tchimo ndilo kusakhulupirira tchimo sikumwa kusuta njuga ndizo zotsatira za tchimo inu mumachita izo chifukwa inu simumakhulupirira ayi yesu anati pita ndipo usati ukachimwenso kapena kusakhulupirira kenanso ayi kapena zinthu zoyipisitsa zikabwera pa iwe kani nacho chikhulupiriro mwa mulungu mumukhulupirire iye ndi mtima wanu wonse ine ndikuona kuwala kukumutsatira mkazi uyo panobe ndipo kwangokhala ngati ali iye yemwe wangochokayi ipo kuli kupachikika pa munthu wachikuda apo indeto nayo apo yemwe ali ndi nduwi ndi chotupa kodi inu mukhulupira ambuye yesu angakuchizeni inu dona wakhalapoyo ali ndi chinthu choyera mozungulira khosi lake ngati inu mukhulupira izo ndi mtima wanu wonse inu mukhoza kuuka ndi kutenga machiso anu ndipo muchiritsidwe mu dzina la ambuye yesu mulungu akudalitseni inu khalani nacho chikhulupiriro mwa mulungu kodi inu mukukhulupirira inu muli ndi chotupa si choncho inu bwana mwakhala pamenepo uko kodi sikulondola kumeneko inu munali kutakhala pamenepo mukupembera ambuye mchitiseni munthu ameneyo kuyankhula kwa ine kulondola uko ngati kuli kulondola kwezani dzanja lanu imirirani pa mapazi anu chikhulupiriro chanu chakuchizani inu mʼbale pitani ku nyumba yesu khristu akuchizani inu ambuye yesu yemweyo sowa kuti mukhale pamwamba pano inu mukusowa kukhala nacho chikhulupiriro ingokhulupirirani mulungu ndi mtima wanu wonse ndipo inu mukhala nazo zimene inu mukupempha yesu khristu apereka izo kwa inu ngati inu muti mungokhulupirira koma inu muyenera kukhala nacho chikhulupiriro inu muyenera kumukhulupirira iye ndi mtima wanu wonse ndipo mulungu azikwaniritsa izo wodwala ndikhulukireni ine bwana Kuri ino mukukubira ndi mtima wanu wonse ndi mutero. Tsopano inu mwatengeka chabe tsopano chifukwa chakukhalapo kwa munthu wake utayima pano. Ndipo ine ndikukubira ndinu wochokera kunja kwa mzinda. Inu muchokera ku likulu inunso Richmond, Virginia. Inu muli ndi kansa iyo ili mwa inu mkati mwa kamwa yanu pa nsagawada yanu. Ndikulondola kumeneko. Mufuna kupita kwanu ndi kukachira. Nandireni Yesu ngati mchiritsi wanu. Mu dzina la Yesu Khristu chitamusiya pamboni chichoke kwa iye. Amen. Mulungu akudaliseni inu bwana. Chitani mukhulupirira muli ndi chikhulupiriro ndi zonse. Kodi inu muli chiyani? Ine ndikudziwa tsopano kuti pokuona inu, inu mukusanduka munthu wooneka wang'ono, wang'ono kwambiri kuposa chimene inu muli pamaso panga. Inu mukuvutika ndi mtundu wina wa mutu. Ndipo iwo wabwera zaka zambiri zapita, pafupi zaka 20 ndi zisanu zapitazo mutu wanu unayamba. Ndipo iwo wakhala wokuvutisani muchiyambireni. Inu mwakhala muli wokhulupira kwambiri. Ndipo inu munapempherera ola ili limene mwayima pano tsopano. Inu munanena mupemphero kwa Mulungu kuti ngati inu mukanakhoza kokha kufika kwa ine, kuti ngati ine ndikanapemphera mwakuti mutu wanu ukanasiya. Zinthu zimenezo ndizoona, izo ndizoona. Tsopano inu mwamva chimene chimanena izo, ameneyo sanali ine, ilo linali liulanga chabe. Zinalizo chilichonse chomwe chinali, chinali china chake ine ndikukumbukira kumuona munthu wang'ono kapena china chake. Kodi izo zinali basi momwe izo zinanenedwera pamenepo? Eya basi momwe izo zinanenedwera. Tsopano inu mukhulupira kuti Mulungu anachita izo? Inu mukumukhulupirira Mulungu? Tsopano inu mukutsimikiza kuti Mulungu ali pano. Mphindi chabe ine ndikuona china chakenso. Mayi wang'ono zikuoneka kuti akuima pafupi ndi inu ndi mwana wanu wamkazi. Ndipo inde inu munali kukonzekera kuti mupite pa ulendo kuna kwake. Inu mumapita kuti mukamuone iye. Ndipo iye ali wochokera ku Indiana. Richmond, Indiana ndi kumene iye amakhala. Ndipo iye mwamuna wake ndi mtumiki. Ndipo iye wakulembera ninu kalata china chake kukuza ninu kuti musabwere chifukwa ine ndinali kubwera kuno. Ndikulondola uko inu mwachiritsidwa. Kukhulupirira khalani nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Yesu Khristu yemweyo dzulo lero ndi nthawi zonse. Ndipo tsopano ingokhalani nacho chikhulupiriro ndi kukhulupirira. Mulungu akudaliseni inu anthu okondedwa achikuda mukufula. Iye ali nthawi zonse okonzera kuti athandize ndi kukhulupirira kuti awathandize anthu amene akusowa. Mphindi chabe ona. Tsopano ine ndikuona mzimu woyera utayima mu ngodya. Iwo uli padona wachikuda. Iye akuyang'ana mbali ino, iye wakhala ali ndipo iye akupemphera. Iye ali ndi chophuka ndipo chophuka chimenecho chili pa mmero wake. Iye wakweza dzanja lake mmwamba. Inu mukuvomereza machiritso anu dona. Dona yemwe wakhala kumbuyo kumene kwa inu pamenepo nayenso. Iye ali nacho chophuka ndipo icho chili pa phewa lake. Ndikulondola uko dona, nonsa inu imirirani pa mapazi anu pakali pano madona awiriwo apo pomwe ali ndi chophuka pa madona awiri achikuda. Yesu Khristu akuchizani inu nonse, inu mukhoza kupita kwanu ndi kukachira kwa ulemerero wa Mulungu. Chikhulupiriro chanu chakuchizani inu. Mulungu akudalitseni inu icho chachoka. Khalani nacho chikhulupiriro mwa Mulungu. Musati mukayikire koma khulupirani kuti zinthu zonse zili zotheka kwa iwo amene amakhulupirira. Amen. Mayi ndikudzaza kotani kwa chikhulupiriro mnyumba muno. Icho chikuoneka mwankaka kwenikweni apo pamwamba pa nyumbayi. Mu mzimu wa Ambuye tsopano chilichonse chikhoza kuchitika. Inu muli bwanji dona? kodino mukundiku vila ine kutindi ne mneneri wa Mulungu wake ine nikutanda uza chabwino mneneri ndi mlaliki. Inu simukuyembekeza ine kuti ndili wa ndani, inu mukuyembekeza ine kuti ndili wa Mulungu. Kodi ndi momwe inu mukulandirira izo, chabwino ndiye ine ndikoza kukuthandizani ine. Kaiye anandiuza ine ngati ine nditati ndiwafikisa anthu poti andikhulupirire ine, ndikhala waona mtima pamene ine ndipemphera kuti palibe chomwe chikanati chidzayime patsogolo pa mapemphero. Ndipo tsopano sina amene ndimathandiza ndi Mulungu yemwe amachita kuchiritsako. Ine ndinafunsa, ine ndinati iwo saka ndikhulupirira ine. Iye anati pakakhala pali zizindikiro ziwiri zidaperekedwa kwa iwo, monga zinali kwa mneneri Mose, mwa izi anthu adzakhulupirira. Ndipo chimodzi cha iwo chinali kuti ndiziwulula zinsinsi za mitima ya anthu kwa iwo. Tsopano inu simuli pano mwanokha, ngakhale inu muli wa manjenje ndi wothiratu, koma izo zayambitsidwa ndi matenda a mwana uyu. Mwana uyu pano akuvutika, iye wakanidwa ndi madotolo kuti afe ndi lukimia. Kodi sikulondola uko? Inu mwamubweresa mwanayi kuchokera kunja kwa mzinda. Inu mwayenda kubwera kuchokera ku madzulo, kubwera ku mmawa, inu mwabwera. Inu mwabwera kuchokera ku chigawo chomwe chili ndi mapiri ndi Pennsylvania. Ndipo mzinda wanu ine ndikukhulupirira ndiwo Chambersburg. Sikulondola uko? Mbwereseni mwanayo kwa inu. Mlongo wang'ono wokondedwa, Ambuye Yesu akanakhala pano, iwe ubwenza atasanjika manja awo pa iwe, ndipo imfa ikanakusiya iwe, ndipo iwe ukanakhala moyo. Iwe kukhulupirira kuti ndine wantchito wake, mu malo ake ine ndikusanjika manja anga pa mwana uyu ndikumudalitsa iwe. Ndipo ndikupempha kuti chiwanda chimusiye mwanayu, ndipo moyo umenewu ubwere kwa mwanayo, ndipo iye akhale moyo ndikukhala bwino. Tuluka mwa mwanayu Satana, aulamuliro wa Baibulo la Mulungu ndi mphaso ya uzimu yotumikiridwa ndi ngero, ine ndikukulamulira iwe kuti umusiye mwanayo. Tuluka mwa iye. Amen. Iwe kukhulupirira kuti ukhala bwino tsopano si choncho Mulungu? Mulungu akudalitse iwe. Kundinikira uku kubwedezere dzanja kwa umvera tsopano. Mulungu akudalitseni inu, mngwana wang'ono wachikhulupiriro chopambana, khala bwino. Mulungu akudalitse iwe wokondedwa apita, ndipo iwe ukandilembere ine kalata. Kodi inu mundikhulupirira ine monga mneneri wake, monga wantchito wake? Kodi inu mukhulupirira kuti Mulungu ali pafupi, ndipo mzimu wake ndizo zimene chikuchitidwa tsopano ndi cha Ambuye Yesu? Osati ine ndine munthu, eya. Ngati Mulungu atandilole ine kudziwa chimene chilitola kuita ndi inu, ngati chitsimikizo ine ndine mneneri wake nditayima pano kumawulula choonadi, monga iye ananena kwa mkazi, pita ukamutenge mwamuna wako. Iye anati ine ndilibe aliyense. Iye anati iwe wakhala nawo asanu. Iye anati ine ndikuona kuti ndine mneneri, mwaona. Ine ndazindikira kuti ndine mneneri. Tsopano mzimu omwe umene unali pa mwana wa Mulungu ameneyo, iye analonjeza kuti adzawutumizanso iwo mwamaonekedwe a mzimu woyera, omwe ukanati udzakhale ndi ife ndi kumakhala mwa ife mpaka kumathero a dziko. Inu mukhulupirira zimenezo? Ndipo iye akhoza kudziwa mavuto anu tsopano, angakhoze iye? Inu muli ndi vuto la mtima, kodi ndikulondola kumeneko? Munthu aliyense yemwe ali ndi vuto la mtima, imirirani pa mapazi anu. Inu mukhoza kuchiritsidwa pakali pano zibe kanthu chimene chili ali ndi vuto la mtima. Ambuye Mulungu, inu mukudziwa mphamvu zathu ndi momwe ife tilili ofowoka, ndi momwe tili opanda mphamvu. Ndipo koma Ambuye ife tikudziwa momwe inu mulili wa mphamvu. Ndipo vuto la mtima ndi china chake chimene madotolo athu sangakhoze kuchitapo chilichonse. Koma Ambuye ndani anapanga mtima? Inu munapanga. Ndipo ine tsopano ndikudzudzula mphamvu ya chiwanda iyi yomwe ikuwagwira anthu awa ndi vuto la mtima. Mulole atuluke iye kuchokera mwa mmodzi aliyense wa iwo mu dzina la Yesu Khristu. Amen. Mulungu akudaliseni inu Mulungu. Ine ndikungofuna kuti ndinene dzina chake kwa inu. Inu kumvelera mosiyana tsopano kuposa momwe inu mumamvelera kwa nthawi yayitali mukutero inu. Tsopano chotero kuti anthu adziwe pali mzimu wakuda kwenikweni, inu munali ndi kuvutika koyipa ndi kugona pansi apo. Ndipo tsopano iko kwachoka pa inu, inu mwachiritsidwa. Khalani nacho chikhulupiriro mwa Mulungu chonde, aliyense ndi umodzi wa chanjano, khalani nacho chikhulupiriro. Inu muli bwanji bwana. Kabwino isepo kalale ndo wina kwanzake kumambuye Yesu akutidziwa ife tonse kuti ndikulondola uko Mulungu wakumwamba yemwe analenga kumwamba ndi dziko lapansi anadzakhala mwa Yesu Khristu analonjeza kuti adzabwereranso mwa ife ndipo chimene iye anachita ife tidzachichita nafenso kodi inu mukundikhulupirira ine kuti ndine mneneri wake kachimene ine ndikunenera izo ngelo wa ambuye anandiuza ine uziwafikisa anthu poti akukhulupirire iwe ndiye ngati wosati akukhulupirire iwe ndiye iwe uzidzadziwa zinsinsi za mumtima zomwe ndipo iwo adzanena kuti akhulupirire izo ndiye koma inu muli kundikhulupirira ine ndipo pambali pachimene inu mukundikhulupirira ine inu ndinu mtumiki wa uthenga inu mwini ndipo inu muli pano pachifukwa chabwino inu simuli kudwala ndipo inu mukufuna chisimuso chakachitidwe chachikale kuti chifalikire kumene inu mukukhala ndipo kumene inu mukupempherera aliyense waife akufuna zimenezo yentonse ti ine kufuna chisimuso chakachitidwe kachikale mulungu wambamu zonse yemwe munalenga kumwamba ndi dziko lapansi ine ndikupemba tsopano kuti mbambo ili yonse yachiwanda mnyumba muno isweke mbambo ya Yesu Khristu ikhale yokaonetseredwa ambuye ofoka koma sindikogonjetsedwa satana ine ndikukulamulira iwe mu dzina la ambuye Yesu Khristu tuluka mwandu imiyirani inu anthu olumala kuchokera mizipuku mpasani ya matamando moza aliyense wa
Blessed be the name of the Lord.